waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ugu waaweyn: guddi loo xilsaaray inay soo baaraan dababka ka qarxaa dalkan Australia ayaa soo bandhigay warbixintoodii u dambeysay. Xadka gobolka Queensland waa uu ka sii xirnaan doonaa magaalo weynta Sydney iyo dhammaan gobolka Victoria oo dhan. Guddi qaran oo loo xilsaaray dabkii dhibaatada ballaaran dhaliyey ee ka dhacay dalkan Australia xagaagii lasoo dhaafay ayaa ku taliyey in dowladda federaalka loo daayo ama la siiyo awood ay ku dhawaaqdo xaalad degdega oo qarankoo dhana markii masiibo dabiiciya ay dhacdo. Warbixintii u dambeysay ee guddigan soo saaray ayaa ku baaqaya jawaab qaran oo layska kaashaday, iyadoo guddigu uu sheegay in dowladaha heerarka kala duwan ay tahay inay ka wada hadlaan, sidoo kalena ay kala tashadaan arrinta dadka dalka loogu yimid iyo bulshooyinka kale si loo xaqiijiyo in la maareeyo masiibadaasi iyo in tallaabo la qaado kadib dabku markuu dhammaadana dib u kabasho bulshooyinkaasi ay u sameeyaan. Bixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in lacag dheeraada loo baahan yahay in lagu bixiyo diyaaradaha dabdamiska. Wasiirka maaraynta masiibooyinka David Littleproud ayaa sheegay in tallaabada tan xigta ay noqon doono inuu ballamiyo ama isugu yeero wasiirada adeegyada degdega ee gobolada.
The government does not intend to take a backward step on this. We intend to address these recommendations as quickly as we can.
Dowladdu ma doonayso inay tallaabo dib u qaado. Waxa aanu ku tali jirna waxa weeye inaanu talooyinkaas naloo soo jeediyey sida ugu dhaqsaha badan u fulino. Ujeeddada aan leenahay waxa weeye in haddii macquul ay tahay asbuuca soo socda uu golaha wasiiradu uuba ansixiyo talooyinkaas loo soo jeediyey. Jawaabta aanu ka bixinayna talooyinkaas, gaar ahaan talada 14-aad oo la xiriirta dowladda federaalku waxa ay ka qaban karto. Madaxii hore ee dabdamiska iyo badbaadada gobolka New South Wales, Greg Mullins, ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in dowladda federaalka ay hirgeliso dhammaan talooyinka warbixintan lagu soo jeediyey.
We need a unity ticket on emergency management, preparation for disasters and climate.
Waxaan u baahanahay inaanu ka midaysanahay sida loo maareyn karo markii xaalad degdeg ah noocaas kale ay timaado, iyo waliba u diyaar garowga masiibooyinka iyo arrimaha ku saabsan cimilada. Gobol walba, xisbigii doonaaba ha xukumee ama ha maamulee, ama Liberal ama National ama Labour, waa inay ku xisaabtamaan inaysan wax qashina ama hawada qashinka aysan sii dayn marka la gaaro 2050. Canberra, dowladda federaalka ayuu yiri waa inay iyaduna fulisaa arrintaasi, haddii kale waa ay ka dambeynayaan ayuu yiri ama lama soconayaan gobolada kala duwan ee Australia. Waxay sidoo kale ka dib dhacayaan ayuu yiri dalalka waaweyn ee Australia ay la ganacsadaan sida Japan iyo South Korea. Gobolka Queensland xadka ayuu wuxuu u furi doonaa dadka degan qaybaha kale ee gobolka New South Wales marka laga reebo magaalo weynta Sydney laga bilaabo talaadada soo socota ee bisha November ay tahay 3. Laakiin xadka ayaa weli ka xirnaan doona dadka reer Victoria iyo 32 dowladaha hoose ee ku yaala magaalo weynta Sydney. Madaxa ugu sarreeya caafimaadka gobolka Ditoresa, Janet Yang, ayaa arrintan sabab uga dhigtay kaysas aan loogeyn halka ay ka yimaadeen oo coronavirus ah oo magaalada Sydney ka dilaacay. Ay go'aankan ku gaareen ah inay sii wadayaan in dadka degan magaalo weynta Sydney aysan soo gelin Queensland.
As of 1 AM on the 3rd of November, the rest of
laga bilaabo subaxii 3-da bisha November, qaybaha kale ee New South Wales waa ay u furan yihiin, ayay tiri. Dadkuna waxay awoodaan inay u soo safraan Queensland sababtay doontaba ha noqotee. Dadka reer Queensland sidoo kale waxay u safri karaan New South Wales, gaar ahaan aagaga la ogol yahay, sababtay doonaanba ha u tageen halkaase. Premierada gobolka New South Wales, Gladys Berejiklian, ayaa sheegtay inay runtii aad uga xun tahay go'aanka Queensland ay gaartay. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Victoriana, Brett Sutton, waxa uu sheegay in isdhigasho bulshadu ay samaysay ay qayb ka qaadatay in mowjadii labaad ee coronavirus ay ka dilaacday gobolka. hadalka ninkan ayaa imanaya iyadoo Victoria laga diiwaangeliyey 4 case oo cusub oo coronavirus, qofna uusan u geeriyoon xanuunka. Laba kamid ah dadkan cusub ee xanuunku ku dhacay ayaa ahba la yiri ama ay u badan tahay inay tahay inaysan xanuunka qabin, balse natiijadu ay sheegtay inay qabaan, halka kuwa kale la baarayo. Professor Sutton ayaa sheegay inkasta oo khatarta in mowjad saddexaad ay ka dilaacdo Victoria ay aad u hooseyso, haddana qof walba waxaa looga baahan yahay inuu qaybtiisa ama doorkiisa ka qaato sidii loo joojin lahaa faafka caabuqa. Waxay ila tahay haddaad siyaalo badan u fiiriso, waynu isdhiganay. Qof kasta oo reer Victoria hadduu dib u fiiriyo sidii wax u dhaceen, waxa uu garowsanayaa in arrintaasi ay sidaas ahayd iyo halka aanu joognay. Cid walbana waa og tahay dhibaatadu aanu ka soo marnay mawjadaas labaad ee COVID-19-ka, waana lagama maarmaan inaanan xaalad noocaas oo kale mar kale gelin, ayuu yiri Professor Sutton. Aqoonyahanad Australiana Kylie Moore Gilbert ayaa la aaminsan yahay in dib loogu celiyey xabsi ku yaala Tehran maalmo uun kadib markii xabsigaas laga kaxeeyey oo maamulayaasha Iiraan ay halkaas ka kaxeeyeen ayna geeyeen meel aan la aqoon. Haweeneydan oo jaamacadda Melbourne wax ka dhigi jirtay ayaa ku xirnayd xabsiga dhibka badan ee la yiraahdo Qarchaag Prison, markaas oo koox taageerayaasheeda oo u dooda siidaynteeda ay sheegeen in haweeneydan xabsigaasi laga kaxeeyey. Dowladda Australia ayaa aaminsan in Ditoresa Moore Gilbert hadda lagu soo celiyey xabsigaas Evin Prisonka la yiraahdo, halkaas oo hore loogu hayay wixii ka dambeeyey bishii July. Dalka Faransiiskana waxaa kor loo qaaday heerka digniinta ammaan ee dalkaasi uu ku sugan yahay, iyadoo la gaarsiiyey heerka ugu sarreeya kadib markii 3 qof lagu dilay weerar mindi ah oo ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Nice. Nin 21 jira oo u dhashay dalka Tunisia, dhowaana Faransiiska ka soo galay dhanka Talyaaniga, ayaa la sheegay inuu yahay ninka ka dambeeyay weerarkan lagu sheegay inuu yahay argagixiso. Dowladda Faransiiskuna waxa ay kordhinaysaa bilayska la geynayo goobaha wax lagu caabudo iyadoo looga jawaabayo weerarkaasi. Weerar kale ayaa sidoo kale ka dhacay koonfurta dalka, gaar ahaan magaalada Avignon la yiraahdo, iyo weliba qunsuliyadda Faransiisku uu ku leeyahay Sacuudi Carabiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa cambaareeyay dhacdooyinkaasi isagoo ku tilmaamay falal wuxuushnimo ah.
Free peoples all around the world will stand together to defend freedom, to defend our liberties and to stand against.
Dadka xorta ee adduunka oo dhan jooga waa inay gacmaha isqabsadaan, waa inay xurriyadda difaacaan, waa inaanu xurriyaddeena difaacno, waa inaanu ka soo horjeensano argagixisada shaydaanka ah oo doonaya inayna weeraraan. Inkastoo sanadkan caqabado COVID-19 ay jireen, ayuu yiri, haddana waa xasuus aad u naxdin badan uu shaydaankaasi weli jiro oo noo gabanayo, uuna doonayo inuu mar walba weerar ku qaado dad aan waxba galabsan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Scott Morrison. Dhanka kalena, shirkadda Twitter ayaa ka saartay aaladeeda fariin Twitterka uu ku qoray madaxweynihii hore ee dalka Maleeshiya Mahathir Mohamed, taasoo uu ku sheegay in muslimiintu ay xaq u leeyihiin inay dilaan malaayiin dadka Faransiiska ah, iyagoo ka goynaya ama ka jaraya xasuuqyo Faransiisku uu hore u geystay. Ninkan oo 95 jira ayaa sheegay inuu aaminsan yahay xurriyatul qowlka waxa la yiraahdo, laakiin buu yiri aan loo isticmaalin in lagu caayo dad kale. Dalka New Zealandna waxaa haa loogu codeeyay in la taageero in qofkii raba uu nafta iska goyn karo ama waxa euthanasiyada loo yaqaano, laakiin natiijada ka dhalatay in la sharciyeeyo maandooriyaha kanabiska la yiraahdo ayaan weli caddayn. Natiijo hordhaca oo ka soo baxday 2 aftiyood oo arrimahaas loo qaaday oo la socotay doorashadii bishii lasoo dhaafay dalkaas lagu qabtay ayaa muujinaysa in dadka doonaya inay naftooda gooyaan aad loo taageeray, iyadoo 65% ay haa ugu codeeyeen halka 34% ay diideen. Musharax hore oo ahaa xisbiga liberaalka, marna soo ahaan jiray madaxa qaran ee xisbiga Labourka Australia, Warren Mundine, ayaa loo magacaabay inuu ka mid noqdo madaxda agaasimayaasha hay-adda warbaahinta ee SBS. Ninkan oo 64 jira ayaa waxa uu bedelayaa Dr. Bulan Haas Dalal, wuxuuna markiiba bilaabayaa shaqadan oo muddo 5 sano uu hayn doono. Wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka Paul Fletcher ayaa sheegay in Mr. Mandin uu ku soo kordhinayo SBS-ta 40 sano oo khibrada oo la xiriirta arrimaha dowladda, ganacsiga iyo howlaha bulshada. 3 nin ayaa weli lagu la'yahay dhulka fog ee la yiraahdo Arnhem-land oo ka tirsan Northern Territory, dhulkaas oo ah dhul uu ku badan yahay ama ka buuxo iyo xaasku. Saadaasha hawada berita oo Sabtiya magaalada Beed qayb ahaan 25 degree, Adelaide waa sidoo kale 21 degree, Melbourne roobab iyo 18 degree, magaalada Sydneyna waa roobab laga yaabay inuu dabaylo isu beddelaan iyo 26 degree, Brisbanena waa roobab iyo weliba dabaylo 31 gaaraysaa. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.72 oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.